chen ya akatone zemkhaka usoka one fama omoyo kwa usoka
ebwe sawa dilimeka
esawa ndara eyokunjo
fuka yinvesta woni emtieni momo nga wesiga mwakapia akataika wansi wanusuluku oingiza magoba uliruna ku osobola nokwetolera yo akapia ku unaona wokendera nikaba star chikuminka gana itano star musavu hash ulonde ku yinvesta wakozesa emtieni momo a enkola no kwa kulizo bikobererwa MTN awalala titukomezekeka
Soga One Radio tulungamizibwe kitongole echa Uganda Communications Commission.
Amaulira masengede era kaka makubuli muntu
gakutusibwa ako
nana habu mouthwash ile dagale tufu
yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo
amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gaka sanyalala bosenyo bamulu sai sai obuga izaruda lumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy na nana yakakasibwa National Drug Authority
awamu ne better life abakuguka mukujanja bisedagala lyobutonde kundwa denka mbwenga ulcers, prostate mubami, abami abanafu, sukari, pressure, abakuwa stroke, endwadde zitawanya abakyala, ania, ebifuba, n'endwadde endala. Ngabasangibwa ku Catch Road, ku kisa kya Mukama Akedi, omwaliro ogwokubiri, bakubire ku noti musanvu noti noti, musanvu musanvu, mwenda tano, abiri mu bbiri.
Soga One Radio, tulungamizibwe kitongole, echa Uganda Communications Commission.
Mwasuze mtiano bannaffe abatuuliriza edda kikaziri bbiri zeziise ku ssaawa emu. Enkyo nnaku olwaleero, akadde kano ka mawulire ageesigika, oli ku 9:05. Busoga nfama, omusomize Ivan Dwega Musajja tagererwa nzaalo. Akachiko kebyo kulonda mchibina National Unity Platform kakoze nchuka chuka munaku ezo kusunsula wabaga lukwata NUP bendera kufiwe wabaka ba parliament okusinzira ku John Mary Sebufu omu kubatu wale byo kulonda mu NUP agamati olufu wakachiko kebyo kulonda mguango kule nchuka chuka mkusunsula wabaga lebifuwe wakaba parliament na bonge chibina NUP basa ze ukuchusa munaku zino
Besi nyaba members of parliament kubanya ukula ukwevu zao na wazi Kuwanga baba abongera nomination zabo za kwa 10 kati wali chifupa pia netusalaonga kati yoke byokulonda natwebuza lobukulembeze kwa chibina ndi vetting ya ba members of parliament bonna abasaba ejja kutandikanga 15 ogwomwenda ekyusijwa kuvanga kuzomweza 2 ogwomunana ogera ngenda kuzomweza 15 ogwomwenda twale naku musanvu
John Mary Sebufu era tegezeza nti okusunsula abo abaagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu kwawedde okwetoola eggwanga lyonna nga kaakati baakutandika okulangirira abo abaweereddwa bendera y'ekibiina.
Tegeeza nti okuva kati okutuuka nga 2-3 gwe okutandika nomination zaabo ku gavumenti twagala kwewa obudde tukole ku bakandidesi baffe tubateeketeeke bagende mu nomination bonna mu ggwanga lyonna.
Ate ye omukwanaganya w'ekibiina ki NUP mbitundu bino ebya Busoga era nga yaliko mbaka wa parliament wa Jinja South East Constituency Honorable Paul Mwiru avudde n'ategeeza nti singa abalonzi mu Jinja East banamu omukisa ogw'okuddamu okubakiikira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ekisanja ekijja agenda kubeera ng'atandikira we yakoma mu kwongera okubeera ng'aleeta amateeka ag'enjawulo agagasa omuntu wa bulijjo bwe yabadde asinkanye abantu ab'enjawulo okuva mu constituency ya Jinja South and Division East abagenda okulembera mu eddimu ery'okumuwenjeza akalulu ku ofiisi z'ekibiina ki NUP akawungeezi k'olunaku olw'eggulo mu Jinja onomumwirupo yategeezezza nti ayagala kuleeta etteeka erigenda okuggyawo obuyinza bwa parliament yokyennyini okubeera nga yeesalirawo omusaala gwe balina okusasulwa ng'abaka ba parliament okuteekako okuleeta etteeka erinaawaliriza abakozi ba gavumenti bonna okusomeseza abaana baabwe masomero ga gavumenti okuteekako okujjanjabira abaana baabwe n'abantu baabwe mu malwaliro aga gavumenti nga kino akikoze okulabanga bongera okutumbula obuweereza mu masomero n'amalira aga gavumenti onera ayogedde ne ku nsonga z'emisolo emiyitirivu egiri ku masannyalaze n'amazzi ng'agamba nti najjo waakuleeta etteeka ery'okulabanga bagenda mu maaso n'okuggyawo emisolo ku masannyalaze n'amazzi kubanga bino bintu bya mugaso nnyo eri omuntu wa bulijjo.
Tuwe na jamu parliament, niku lete hivaku. Parliament, tujizwe kwa uinza, okwe gerekele umusala. Wateke mwa wakashu kama cha the independent sana commission, kamena kigere kasende domo member wa parliament. Si parliament yene, ulifu na gana bulu uinza. Yuko zuwe bafuneda hivu, batiba kafa kumutu wa bulu hito. Nesoka luachi ni minimamu we. Teba kema, bome ene, basara wenda hivu, tutiba fa kumutu wachi.
Wawansi.
Mutu wawansi. Bino, tabito ola u, shuda sobe la kule tinga susate, edi even. Dione hiba gedi umuli imanda. Hiba gedi iraku, wanawe musasuro musoro, tukua government. Yefuna enzibwa, ote kikede vio ulam. Mulikuwa kuna mulu unji. Aye, oru alero, wanewa afuka MP, wabu abako la government, batuwa cheto ita insurance card. Nga MP bakuwa ni familia insurance card. Mulikuwa zuwa government abali mbagawa cheto medical insurance. Tumeja kufuna wida ne, mara nuka government, atevene, na batekeka ovyo wida na mimu government. So wenawa MP, ndikuwe te chiteso, kubitola uviona. Gachisibu ni mutu wako la government, waino kubanga widana mwidu wa yoli achi, ya government.
Honorable Paul Mwiru ategezeza nti singa amateeka amalungi gakolebwa wano mu ggwanga lya Uganda, olwo nno wakubeerawo empeereza ennungamu era egasa omuntu wa wansi. Omu ku bawagizi ba Paul Mwiru amanyiddwa nga Adinani Kawooya asabye abalonzi mu Jinja Southern Division East Constituency ku mulundi guno okubeera bakalabakalaba okukira obwana bw'emisota nga balonda abantu abo bennyini abayinza okubeera nga nate batuusa endowooza zaabwe mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, so si kulonda abantu abazze okwekola ebyabwe bayise bannakyegwanyizi abatasobola na kuteesa mu lukiiko olukulu olw'eggwanga.
Yemukulembeze yeka ajukira byakolako nabiyogera nga waisewe emyaka etaano nga n'omukulembeze aliwo tamuteteganyiza namwe ne mukkiriza byasomye nga yabikola. Constituency eno gye tuzannyiramu eya Mwiru ye constituency ekyasinze kuba ndabo mu isitaani yonna ate ye constituency tuzannyiramu. Akalulu akawedde kabadde kasanyu lakizaale twaliriza budde because eyagwa abaamusula baali opposition eyayita abaamuyisa baali opposition.
Wakati mu bantu ab'enjawulo nga bagenda batalaga eggwanga bawenja kalulu, abamu kwabo yaliko omwogezi wa gavumenti y'eggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Ofwono Opondo. Ono naye akalulu kamutaka entu yasaza bibatu olw'okubeera nti mu kiseera kino ali mu kutalaga ebitundu bino eby'obuvanjuba b'eggwanga erya Uganda ng'agenda awenja akalulu akanamutuusa ku kifo ky'okubeera ng'ayakiikira abakadde okuva mu bitundu bino eby'obuvanjuba. Ofwono Opondo bwe yabadde ayogerako n'omusasi waffe Ivan Magemeso agamba nti amaze okutalaga disitulikiti ezisinga obungi naddala mu bitundu ebya Busoga ng'agenda aperereza abakuliridde emyaka okumwesiga abakiikire mu palamenti y'eggwanga erya Uganda mu kisanja ekijja eky'omwaka 2023. Ofwono Opondo ategeezezza nti ye yekka alina embavu ezinaasobola okukiikirira obulungi abakadde olw'ensonga nti byakozeeko birabika ate nga n'eddoboozi lye lisobola okuwulikika singa abagenze mu lukiiko olukulu olw'eggwanga.
Okugezaako okunyweza akalulu kange obuwagizi kuba ndi kulumukanira kuyingira mu palamenti okukiikira abakaire. Maze okutambula Busoga yona yona district 12 donna nga nsisikana badelegates 7 nga mubano mulimu liigi ya NRM ku district abantu bataano ne bakansala ku LC5 ya aba abakaire omukyala n'omwami bale maze okwogera nabo ku district ya Ibwe. Nemba gaita bonabona nkaga na basatu nga bakulemberwa mu bachairman baibwe okugeza okunyweza n'okubala obululu bwenina perano baidye bantu bonabona ekindaga nti mu Busoga ndina obuwagizi kamala era nsuubira nze ngenda okuwangula akalulu kano mu Busoga ne mu regionisi edindi nga nenda okukiikirira abakaire ntwale eyo eddoboozi eryange edene kuba mwonamwona mwidi nti eddoboozi lyendina mu mawulire mu gavumenti Eba iridene, very loud, very bold, courageous and consistent. That's the reason I want to run. I'm running in this race.
Ate yo mbaka wa Kigulu South amanyiddwa nga Milton Muuma Kalulu aliko obuyambi bw'ebintu ebikozesebwa mu kuzimba byawadde essomero lya Buyubu Primary School mu Gomba ly'Ebulamaji mu district y'Eiganga lisobola okubeera nga lyongera okukulaakulana mu nsonga z'ebizimbe. Milton Muuma byawadde omulimu sseminti, omusenyu, amayinja n'ebirala era bw'abadde akwasa abakulira essomero lino ebintu bino ategeezezza nti waliwo yakyalako ku ssomero lino n'alaba abayizi nga basomera mu mbeera bidara. Omukulu w'essomero asabye Milton Muuma. Asimye Milton Muuma olw'okubadduukirira era agamba nti kaakati mu kiseera kino baakwongera okuzimba ebizimbe abayizi mwe bagenda okusomera obulungi.
Nze kufa David Heitta wa Buyu Primary School. Tuliwa simu ngaba Buyu Primary School olwa Member of Parliament Milton Muuma kutuwa ensawo ama 12 ya gasmint yatuwa omuchanga yatuwa enkokoto tuja kusminti nga ebizimbe byaife wansi abaana batandika okutyama ng'enfunza tidibaluma. Tusiima ino toyanziza.
Ate yatwala ensonga z'abaana n'amaka mu disitulikiti e Namutumba muyite probation officer amanyiddwa nga Wakirwaine Esther. Avudyo n'asaba bannamwandu bamulekwa ne bassemwandu bulijjo okuddukiranga mu ofiisi zaabwe ng'abatwala ensonga z'amaka n'abaana okuteekako ensonga z'ekikula ky'abantu naddala nga bafunye okusoomoozebwa mbulamu obwa bulijjo. Ono ategeezezza nti abantu bangi omuli bassemwandu bannamwandu ne bamuleka bwazze banyigirizibwa nga babbibwa ko emmaali yaabwe n'ebintu ebirala naye olw'ensonga nti olumu tebamanyi ki kyakola bamaliriza nga banyagiddwa nga balemereddwa okugenda mbobuyinza okubayamba. Okwogera bino yabadde ali ku mukolo ogw'okubeera nga nate bawaayo ekiragiro kya kkooti eri Namwandu Naisukwe Lakeri ow'okukyala obutimba ekisangibwa mu ggombolola y'e Naŋŋonde mu disitulikiti y'e Namutumba ng'eno ebadde omuzzukulu we abadde amukijjanya ku nsonga z'ettaka era ng'alina eka 18 ez'ettaka z'abadde ayagala okumunyagako. Kaakati Esther asiimye nnyo ebitongole bya nnakyewa eby'enjawulo n'okusingira ddala ekitongole ky'Redeem International ekyayambye Namwandu ono okubeera nga afuna ettaka lye era n'asaba abantu bano okwongera okubeera nga nate bayamba n'abantu abalala omuli bassemwandu ne bamulekwa.
Emisango dino ng'edda bassemwandu ndi nti baliyo kibiino aye ate ekijja kulemererwa kubakubiriza. Nja kweyongera okubiriza bassemwandu nti w'oba ng'oli eyo ng'oli bassemwandu nga bali kunigiriza kyandibadde kirungi ino waavaayo waida bwekubiriza enduulu. Abantu bangi bali mu byalo eyo nga tibaidiwa we tusobola otandikira bakubiriza era nga tebakuba ndi tusobola otandikira ku kyalo ye tuli nga tukolesa bakiyamani LC1. Bachaman LC1 wano by the office da Redeem yeddidi. Ate kirungi kya Redeem nzite kusaba transport. Kasa kiyamani wano abakubira. Niwo ba flashing obu flashing bakukubira basobola okubanga bayida bene ku kyalo bakutuukirira batandika okuyamba.
Naisukwe Lakeri afunye obwenkanya annyonnyodde engeri gy'abadde akijjanyizibwamu bazzukulu be era nga n'olumu ebirime bibaze babisaawa okuteekako okumuliisa akakanja mu ngeri etali emu.
Bakanka demere abibago basaha aduma apo amboli baya na bakaba sebala abaji mpani kavini ataka osete ataki na osete mantini ala bakushiga mafiyon muhai katala lionka ono kwa bayo tani wana li hanuna kana li hanuna mwana wana itakali ngosolo mwana kuhu wana chamku hasu kasibi.
Bobu Wanyama nga ye manager wa Redeem International asinzidde wano n'ategeeza nti bazze bafuna okusoomoozebwa mu nteekateeka zaabwe ze baliko ez'okujuna abo abateesobola era ng'agamba nti abamu ku banene mu gavumenti omuli abakulira poliisi ba RDC ne ba minisita bazze nga bayeeyingiza mu nsonga z'emisango gyabwe wabula ategeezezza nti bagezezzaako okwongera okubalwanyisa nga bakozesa enkola ey'amateeka. Omusasi waffe Ivan Magemeso y'abaddeyo.
Tulini okusomozebwa kwenda kwetufuna tufuna muntu aida ya naga Naisukwe Lakeri ya mali ya kubira DPC yakawa tia nzenzila musango mamugemiye kabi ala DC yakawa tia oyo muntu wange MP ati oyo muntu wange wana mbuleka kubidachi kampeini wana wanyawe ni basebo hivyo vitu vijinga vivao hawa zake bai kulanga ku ni ba minisaba aida hata bandi baba wila nafunga kwa kuchacha angichita kukiza kugema uvantu niwe wanga wako zibabibe hivyo ni waze itakali mwadu mutaida tumuida bagemako mini sayama la kafaa ona kuhibitu wajatu wagema uochi avantu ifetu jirafu mateka ate wawe chinti choruzungu chikuwa nti no one is above the what muka wilangu wakantu wakakoruzungu no one is above the what galo uli muntu wali wansu wachi avodi minister
Ogona agaba ina mawuli la gesi gika. Era amasengedde agagema kubuli muntu.
Gakutu sibu waku.
Nana habu mouthwash. Ye dagale tufu. Ye nega kasa mkuja njabe nduwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo gaga sanyalala. Bosa nyo vamoru saisai. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende leza abafiri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasiwa National Drug Authority.
Awamu ne Better Life. Aba kuguka mkuja njabe seda gala jobutonde. Kundwa den kambwe nga ulcers. Prostate mubami. Abami abanafu. Sukari. Pressure. Aba kuwa stroke. Endwa dezita wanyaba chala. Ania. Ebifuba. Nendwa dendala. Ngabasangwa ku Catch Road. Kuchisacha mkama akedi. Omari rogo kubiri. Bakubire ku noti msanvu noti noti. Musanvu musanvu. Mwenda tano. Abiri mubiri.
Nakuchenda. Katolezi mukanga. Usoga one. FM. Omuyugwa usoga.
Usoga One Radio, tulungamizi bwe kitongole echa Uganda Communications Commission.
Ziri 16 zezise ku SAWSM, enchona ku lwalero bino birango byanja ulo. MIPA International, ekitongole kya MIPA International kitabazadde mwenna abaina abaana abandi agadde okusoma obusawo mu lusoma lwa July August intake okujja okuba wandisa ku ofisi zaabwe zonna. N'abaana ba primary esooka paka ku yomukaga bali mu kuba wandika nga namwe Bwemba mwagala sikala mugende MIPA International. Abagala okusoma obusawo kimu kisasuliddwa tewali yadde omunwe gw'ennusu gw'osasula. Okumanya ebisinga obatuukire ku ofiisi zaabwe zino wammanga. Aba MIPA International embiko gye bali opposite ekyenda mwezi kumpi ne Flamingo Bar. Eyiga ngobasanga ku Jinja Road kumpi ne Dr. Bitira. Ebusi aba MIPA bali kumpi ne Nero Guest House. Ate kamuli bali emabega wa Don Petro Station. Bunaku olwokusatu Mama MIPA abeera ku ofiisi ye Iganga kuba ku 0752 974 nkaga munya oba 0 7792 9 7 4 nkaga munya okumanya ebisingawo. Ate bo banafa ba Dubai Linkages Uganda Limited bano balina emirimu ebweru w'eggwanga era nga batwala abakozi omuli abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi myaka 18-45 abandi agadde okukolera e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain, eggwanga erya America, Canada okuteekako ne Jordan. Aba Dubai Linkages Uganda Limited basangibwa bugembe ejinja ku flyover ku kigenda ebuwekula. Bano baagala ba security guards, ba housemaids, drivers, airport cleaners, cargo handlers, supermarket attendants, construction helpers, eranga baina n'emirimu emirala. Abawala babatwalira ku bwereere, ate abalenzi enkola ya looni, omala kutuuka n'okola n'okola. Oluno n'olyokosasula akasimbi ke babakozesezza mu kukutwala. Kaakati bakubire ku 0-8-4, esimu eri 0-7-8-4-0M. Atano mwemu kumina mukaga, 0-7-8-4-0M, atano mwemu kumina mukaga, ne 0-7-5-4, 2-7-2-0-9. Nana habo mouthwash, liedagale tufu lio ino kwe kwata na dalagwe halie yongorumi zibwa ama nyo mungeri etalie olisa rudalumu. Bwesaye chinyogo gobe chocha ama nyo gasa nyalala gaguba. Wabagali mwe bituli, ebi unobikuruma bwese nyo vamoru sayi sayo bo unya akamwa senyesa nana habo mouthwash togenda kwe jusa. Nana musange musupermarket season na pharmacies ne drug shop season no kwe tole gwanga. Yakakasi wechitongo lechi National Drug Authority mkujia njabe ndwa deza manyo na akamwa. We wala aba fere teba kukuza kapa mkuti yangu kaisa akamyu. Elaka kasa antiogula nana yenyini teba kukuze chufuana nanga nana. Nana habo mouthwash yakakasi wechitongole chi National Drug Authority. Omuimbi Juma Muloko Lengalumu ne David Rutalo bakutusaka kadda nyuma live concert lukoba kulukoba bagenda kuimba nyimba za wezo na okuva batandikira okutusa olunaku olwaleero. David Rutalo agenda kujja ne bandi ye yonna tosuwa bazinyi abasanyusa emizanyo egisesa empaka z'obugaali omupiira wamu n'abayimbi abalabangi ebivvulu. Bino ebya David Rutalo ne Juma Mulokole byakutandikira makanga ebuyende mu center au ngena kuzo mwezi mukaga mwezi ogujjo ogwomwenda lugenda kubera lunaku lwa mukaga ngena kuzo mwezi musanvu mwezi ogwomwenda olwa Sunday bagenda kubera ku Grand Park Gardens e Bugembe opposite Cathedral Church. Bakumaliriza bitundu bye kagumba mu kisawe kamuli ngena kuzo mwezi 12 mwezi ogwomwenda lugenda kubera lunaku lwa kutano okuyingira bifo byonna obwe bivulu byonna kwa mtu alugumugoka VIP mitwale 2 table ya mitwale 5 emiryango jigulawo ku saawa 12 ez'olweggulo. Kale nno bw'oba oyagala okubookinga tiketi oba tebo kuba ku 0753 76 asatu mwenda ziro emu esimu eri ziro musanvu tano satu nsanvu mukaga asatu mwenda ziro emu eranga byonna biwagidwa The Answer Foundation ekitongole ekigiriza emirimu gy'omutwe ekisangibwa ewa kitaka ku masanyalaze agende gye Kenya mu Jinja City. Ababugembe Institute of Health Sciences tendekero eryakakasibwa minisitule ekola ku nsonga z'ebyobulamu okuteekako minisitule ekola ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okusomesa abasawo mu ggwanga. Bano mu kiseera kino bali mu kuwandiika abayizi abandyagadde okusoma obusawo mu lusoma lwa July August intake baina certificate mu enrolled nursing, certificate mu midwifery, certificate mu pharmacy, certificate mu medical laboratory techniques okoteka ko certificate mu medical records and health informatics baina masomo ga diploma mu clinical medicine and community health, baina diploma medical laboratory technology, diploma mu pharmacy ne diploma mu medical records and health informatics bano baina yo skala entonotono mu kiseera kino kale no muzadde aliye yobo mu zaliye ngo uli waga kusoma busawo genda ebugembe ewanyama road kuluguru ruve jinjo kuda mubitundu webe iganga etende kiloja kubira ngo lidaba kuwanyama road yao ebugembe kilomita muyoka ngovude kuluguru wa korasi kakati no mitwalo ya etano joka zensimbi zibagala okwe wandisa eranga oso genda kutende kiloja ufuna admission form oba kukameze drug shop na wanyago mukamuli bakubire kuziro musanvu ziro munana 10 nkaga mumunana 3 mubiri esimu eri 0508 10 nkaga mumunana 3 mubiri ne 0705 musanvu 0 mukaga 99 03 ate kino kirango kiva mukamuli quality infant abaka muri quality infant day and boarding primary school bategeza abazadde abaina abaana ku somero nabatalina nti bafunya abazungu okuva ebungereza abagenda okubayambako ku school fees kale mujje mufune form ku somero okutandika ne baraza eya sabiti ejja. Abaka muri quality infant day and boarding primary school bategeza abazadde mwenna abaina abaana ku somero namu abataina baana ku somero lino tibafunya abazungu okuva ebungereza abagenda okubayambako ku school fees mugende ku kamuli quality infant dan boarding primary school mutandika okujjayo form kuba ku simu zino wamanga okumanya ebisinga ku nteekateeka eno esimu eri 0 7 4 6 2 0 0 7 7 7 esimu eri 0 7 4 6 2 0 0 musanvu 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 oba 0 7 5 3 9 7 9 7 9 ate kino kigamba nti omwami Kamau John Tauka sentebo mulonde ku flaga NRM mukakira town council atuuse okwebaza buli muntu yenna yamulonda mukaluka NRM era agamba nti musimu nnyo abasaba okumulonda ne mukaluka lya akawamu era bwatyo agamba nti mukwataganire wamu okusobola okukulaakulanya Kakira Town Council. Ye mwami Kamau John Tauka sentebo mulonde ku flaga ya NRM mukakira Town Council yabebazizza olw'okumulonda era basabye okwongera okumuwagira ne mukalwa akajjako omwaka 2026 asobole okubeera ng'atwala obuwanguzi obwa meya oba sentebe owakakira Town Council. N'ebirango byaffe byebyo temuvaawo mweyongera okutuuliriza.
Chenda katoneza mukaga Busoga 1 FM Umoyo gwa Busoga.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga 1 Radio? Get the Busoga 1 Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga 1 Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga 1 Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga 1, on TikTok Busoga 1 Radio, on YouTube at Busoga 1 Radio. Busoga 1 Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Aba MBN Clinical Laboratory bategeza abantu mwena mwena ntibaline mpereze ye chikugu eyo kukebera mu laboratory daiwe deidinda. Bakebera ndaga butonde COVID omuli PCR ni antigen tests, histopathology tests, amadi ya gazala era bakebera ni viral load okuma nobu kabumeka obuli mu musayigo. Bakebera amani agechi sadana agechi kazi ensigo amasava amanji mu mubiri, bakebera sickle cells, cancer owaba aminaba chala, bakebera nobubi, bakebera ni ulcers. MBN Clinical Laboratory bali kumairo mbili Mujinja City kumpi na isundire ya mafuteri ya Total kuna Masagali Drive. Kuba ku 0 msambi 50 muna ana mwenda mwenda msambu 50 oba 0 msambu msambi 50 ndala mwenda ina msambu ana na ina.
Mukagwa bata kukuza isimu chikuangala ate kubusiri ngabana ifabo Falcon Phone Center baliwo banoba leta masimu aga Tekino, Itel ni Infinix ngaganoba gatunda mchibanda mpula kutelini mukash bakuletira masimu ga UK used ukugezanga Samsung, Docomo, Aquas, Oppo nevi kebindi kamara baga ane kumasaga gaibwe ukugeze kamuli mutax pack au kuruo mtuero vubi ukulingirizo weni ni stage yeyundu tina chindi mchibuge chai dinda olutuka kunizam road ngoku bakunambeno zero msambitanu msambu, msambu ndala ndala, mwenda inandala, nivana ife, aba Falcon Phone Center, aba idio kutasa, ena kwe yama simu agechi kuangala.
Kumulirano, wali wa madi aga chenga ime, nebi fensiri weda alulira, uloni ngomana, njeriyo msudogo ete sete soku lumba, ae totia, waire chiri chitio, bakule teri mwami vakso kutangiro msuda gwensiri, emiaka miinjine inuma, msuda gwensiri, guvaire chabula vei neriyo vula mwabu abana, abali wansuwe miaka etan, gachino nichibanafuya, no kutovula mwabu waiwe kubonke nke wabula government ekule teirenkola ejo kwe yambisivo kutangiru msuda gwensiri elango kuchinga kuno kujakuba kwa dozi na elio mwano we miezo mukaga, emiezo msanfu, emiezo mnana, ne miezo ikumino mnana erote ilavira ntititangira abanu msuda gwensiri nga kote nendo ile dindi kamala dina muita ulikuchinga kwa muga chalira kwa ikengeza ilikulira ino luna kuru aliru mami vakisa wabwerele mukalamu atenga mwete ftefo kutangiru mwana u msuda gwensiri Mukagwa, oneta ba mkuruani so msuda gwensiri, nga kote no kumala yodozi ya ina, okuma nevi ulao, kubira kwa aba ministry yevi obulamu. Ngovita ku 0800 000 mukaga.
Obuba kabuno, bukutusi waku, Busoga Health Forum, walala, nesito ngoleche yevi obulamu, ni path.
Chii, tibi woma. Mbakubi yenga tujere.
Ono na razize mpaka.
Kala akafoka lunji na kari ya mulala yibuliweni mamwiga nganenda kuliyawo.
Akafoko liko ogera kuba keta Baba Restaurant. Kagani wa iganga, ground about esoka. Nga wakangira iganga, ngove idinda.
Awe isara weri womira. Anti mafumba bulichika chiamiri. Banabenda pirawo, oyenda buffet. Kupakinga, oba kulira wena omuchifu. Balinabu koktairo womule mbe. Ate chindi chena zuiri. Nibuja no mungagaru wago, akafoka kuwe stage tiwa. Buti mabali na inkungana. Birthday parties, baby showers. Mweta nila akafoka no karikana na kuunga muiganga. Na akasingo kunila. Atinga kanina services. Domo lembe. Baku vireku, kusura msambina muenda, inaina isatu, msambu msambu mnana, obaku WhatsApp, kusura msambu muenda ndala, inaisatu msambu, zira mukaga muenda, akafuba keta, Bava Restaurant, kumlanda bi, eiganga, once in the basement.
Oh, wadono unya wajie miume vyo mrembe.
Katino kakana.
Kankwa ndulile Boss Sounds and Events Management. Habari nevi ume vyo akabi. Mchivuga jinja. Nga ye events rubogora. Ekuwe visawe. Nebari kanga mwenama toga wawara. Baby furu. Haba kusedi sakona abarare. Chino chetinoto cha mwe. Ati eno ye kayora bantu. Kumukoro gwona. Rikuwe wenaba dano nya saundi. Olinemi kore jenja uro. Mbaga, kwanjura, kutikira, rumbe. Nemi kore mirara minji. Tulina stage kakate. Kwa sana matara, agamia miasa, agamozora, kwejoli noroza antika kuzimura. Eranga tulina tenti, sakone decoration yo womrembe. Office yafe, eriao kubosi saloon, kumairo mbiri, Kamuli Road, opposite Neja Frapeto Station, Mujinja City. Okumanya visinga wo, suna notuku idako kusimu yafe. Kuziro msambu tano muenda, hasatu muemu, avili mutano, zero nya, nga yafe.
Boss Sounds and Events Management, Brand Yetasaga.
Je,
Yeka Poultry Farm abakuletera obukoko obuto kuva mu Netherlands bakuleteire Breyer Pre-starter 30% Breyer Concentrate 20% Layer Concentrate ni 10% Layer Concentrate eranga bakuleteira amaji amalunji agali mu kirungo kya proteins abajeka bali kuiganga road ku kaline bingirire Stanley Road eri ku dipo ya Bell iwali kwenda okwebuza ebisinga ochalira ya face daife eiganga twagane kuiganga veterinary drug shop and feed store niku Enoch feed shop ate kalireyo kubula moji veterinary drug shop iwali ekamuli tuka butuke ku farm ya ife awebu kwenge einuma wa kamuli girls ebisinga wo kuba ku 0200 9989 8 7 Jeka Poultry Farm ebyenkoko twabimala.
Emitendere gy'okufuna olukusolo okuzimba linaamala wo nankazungana ku disitulikiti emirundi mukaaga.
Anko Dan,
buzibu ki? Oli bulungi aye?
Ah, ndi mukowu kusungana kwonka. Ikirira yambuka. Leta empapula dino, leta dire. Ai Anko Dani, lwaki tokozesa nkola ya BIMS?
BIMS ni ki?
Building Industry Management System. Tabwa mpapula do ku online. Ofune PRN, erosa sule nga weyambisa mobile money. Oba banka, ofune olukusa lwa e-building. Chonka kityo.
Chonka kityo ku online. Wabati wakali kuzungana?
Ah, waire. Oli mukulakulania. Wefunire e-building permit yolwa lero. Nga weyambisa nkola ya BIMS. Ingira omukutu gwa BIMS.go.ug. Otekwe mpapula do. Ero kuberero kusaba kwo mutendera kumutendera. National Building
Review Board. Safe building, better living.
Akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission kategeeza bonna abawandisibwa okuvuganya ku bifo by'abakadde abalina obulemu ku mibiri gyabwe n'abavubuka ku district ku site nti okulonda kwammwe kwakubaayo ku nnaku z'omwezi zino wammanga. Okulonda kw'abakadde kwakubaawo nga 15 ogw'omunaana 2025. Okulonda kw'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe kwakubaawo nga 18 ogw'omunaana 2025. Ate ng'okulonda kw'abavubuka kubeewo nga 19 ogw'omunaana 2025. Era nga abanaenyigira mu kulonda kw'abakadde kwe kuli abali ku lukiiko lw'abakadde ku Gombolola mu Town Council ku Division ne ku Municipality nga n'abaneenyigira mu kulonda kw'abantu abalina obulemu 12 gyabwe kwe kuli abali ku lukiiko lw'abalina obulemu 12 gyabwe ku Gombolola ku Town Council ku Division ne ku Municipality ng'ate okulonda kw'abavubuka kwa kuyisibwa mu nkola ya Electoral College ku District oba ku City ng'era abalina okulonda mu kulonda kw'abavubuka kwe kuli ssente bw'abavubuka ku buli Gombolola Town Council Division Municipality ne mu lukiiko lw'abavubuka olwa Youth Council. Omuwandiisi ku nsonga z'abavubuka bachala ku Gombolola ku Town Council ku Division ne ku Municipality. Omuwanika w'ebyensimbi ku lukiiko lw'abavubuka ku Gombolola ku Town Council Division ne ku Municipality n'omuvubuka omu aliko obulemu eyakakasibwa n'alondebwa ebibiina by'abaliko obulemu ku District oba ku City. Abanaakiikirira abayizi babiri okuli n'okuba omuwala eyalondebwa Uganda National Students Association ku District oba ku City n'ekirango ekyenjawulo kikomyawo.
Bakagwa, tuogere kukuivutia riri mukagwa.
Ii, mchuhuli ilevulunji.
Reiko Cubes ku string. Aliwa na ukugonza mfumba yo. Na ukuongera mwabu uomi.
Reiko Cubes wabu uomu obulunji boidi.
Butibu terewa walala muka saketi kalala. Sikabuga abusike. Oyuze, umementuleka Reiko Cube. Kalala kukalala. Akalungibu obulunji. Tiwakari kuonuna. Era mulimu Ion Boost. Ayamba kukuma familia yo. Ngana mubulunji. Kare na akasiru kutaivuti mwifu. Mbirolio. Funa Reiko Cubes ku string. Kuiduka liyo na liyo nerikuli okumpi. Uwamese mere yobulikisira. Reiko Cubes ku string. Echirunge chabulikisira.
Everybody's celebrating the new face of protection. Delo and Haviland quality engine oils from Caltex. Keep your engine protected at all times. Choose Delo and Haviland.
Caltex products are available through authorized distributors from all over Uganda.
Aba MBN Clinical Laboratory bategeza abantu mwena mwena ntibaline mpereze yechikugu eyo kukebera mu laboratory daiwe deidinda. Bakebera ndaga butonde COVID omuli PCR ni antigen tests. Histopathology tests, amadi ya gazala, eraba kebera ni viral load, okuma nobu ukabumeka, obulimo musayigo. Bakebera amani ya gechi sadana gechi kazi, ensigo, amasava amanji mumubiri, bakebera sickle cells, cancer, owaba aminaba chala, bakebera nobubi, bakebera ni ulcers. MBN Clinical Laboratory, bali kumairombiri, Mujinja City, kumpi na isundireli ya mafuteri ya Total, kuna Masagali Drive. Kuba kuziro msambi itanuziro, muna na muenda, muenda msambu, vitanu zero oba zero msamu msamu vitanu ndala muenda ina msamu ana na ina.
Mukagwa, bata kukuza isi mchikuangala. Ate kubusiri, ngabana ifama Falcon Phone Center. Baliwo, banoba letama simu, aga tekinu, Itel, ni Infinix. Ngaganoba katunda mchivanda mpula, kutaleni mukash. Bakule tirama simu ga UK used. Ukugesanga Samsung, Docomo, Aquas, Oppo, Nevi Kevindi Kamala. Bagane kumasa gagaibwe. Ukugeze kamuli, mutax pack, au kurum 12B. Ukulingirizo weni stage yeyundu. Tina chindi, mchivuge chaydinda. Olutuka kunizam road, ngokuwa kunambeno. Zero msambi tanu msambu. Msambu ndala ndala. Mwenda inandala. Nivana ife. Aba Falcon Phone Center. Aba idio kutasa. Ena kwe yama simu agechi kuangala.
Kumulirano, wali wa madi aga chenga ime. Nebi fensi liwe dharu lira. Uloni ngomana. Njeriyo msudogwe te sete soku lumba. Ae totia, waire chiri chitio. Bakule teri mwami vakso kutangiro msudagwe nsiri. Demiaka miinjine inuma. Msudagwe nsiri. Guvaire chabula vei neri obula mubwa abana. Aba liwansuwe miaketa. Ngachino nichiva nafuya. Nokutovula mubwa iwe kubunkenke. Wabula government. Ekule teire nkola. Ejo kwe ya misibo kutangiro msudagwe nsiri. Erango kuchinga kuno. Kujakuba kwa dozi na. Eriyo mwano we miezo mkaga. Emiezo msanfu. Emiezo mnana. Nemiezo ikumino mnana. Erote ilavira, ntiritangira abantu msudagwe nsiri, nga kote nendo ile dindi kamala dina muita, ulikuchi inga kwa muga, chalira kwa igengeza ilikulira inoruna kuru alero, mwami vakisa wabwerele, mukalamu, atenga mwete ftefo kutangira umana u msudagwe nsiri, mukagwa, onetaba mkuru aniso msudagwe nsiri, nga kote no kumala yodozi ya ina, okuma nevi ulao, kuvira kwa aba ministry yevi obulamu, ngovita ku 0800, ndala 00, 0 mukaga mukaga.
Obuba kabuno, bukutusi wako, busoga Health Forum, walala, nesitongo leche vyobulamu, ni path.
Chii.
Tibi woma.
Mbakubi yenga tujere.
Ono na razize mpaka.
Kala akafoka lunji, nakariyamu lala yibuliweni mamuiganga, nenda kuliyawo.
Akafoko liko gira kuwa keta Baba Restaurant. Kagani wa iganga, ground about esoka. Nga wakangira iganga, ngove idinda.
Awe isala weri womira. Antuma fumbabu lichika chiamiri. Banabenda pirawo, oyenda buffet. Kupakinga, obakulira wena omuchifu. Balinabu koktairo womule mbe. Ate chindi china zuiri. Nibuja no mungagaru wago, akafoka kuwe sechitiwa. Buti mabali na nkungana. Birthday parties, baby showers. Mweta nila akafoka no karikana na kuunga muiganga. Na akasingo kunila. Ate inga kanina services. Domo lembe. Baku vireku kuzilo msambu ina muenda. Ina ina isatu. Msambu msambu mnana. Obaku WhatsApp. Kuzilo msambu muenda ndala. Ina isatu msambu. Zilo mkaga muenda. Akafuba keta. Bava Restaurant. Kumlanda B. A ganga. Once in basement.
Obadono nya oje byume byomulembe katino kakana kankwandulire Boss Sounds and Events Management abaline byume byakabi muchivuga jinja nga ye events rubogora ekuba ebisawe nebalikanga mwena matoga wawala abebi furu abakusedi sakona abalale kino che kinoto cha mwe anti eno yekayora bantu kumukono gwonna erigwe we nabadano nya saundi oline mikole jenja uro mbaga kwanjula kutikira lumbe nemikole mirala minji tulina stage kakate kwa sana matara agamia miasa agamozora kwejoli noroza antiga kuzimura eranga tulina tenti sakone decoration ya womlembe office ya fe eriao kubosi saloon kumairo mbiri kamali road opposite neja frapeto station mujinja site okumanya bisinga wo usuna natuku ilako kusimu ya fe kuziro msambu tano muenda hasatu muem avili mutano zero nya nga ye fe
Sounds and Events Management.
Nalubona nduchi, nolu mulimungalo. Olukukubire chitangala, mwaga agaba ileo, nagali wabuti. Butina akasera, tuga kumulongo lile, otambulile mchitangala, echu kumanisibwa. Emiri kufamonsi, wanu mwaga kesiza.
Kali wasuze yotia mukagwa mulungi, hali kumoyo gwa Busoga echenda akatonezo mukaga Busoganu FM. Radio Moyo gwa Busoga, Musami Musogodori John Mstudio mazo kubanga ntuka. Nzeniwe pake sadi da kubaina edo kuncho nda kubanga nkulekera Innocent ya Nyole Mbago. Munanga jema iso no kubanga abongera yo pake sadi da kubanga mkagede. Misana programu yaga kezi za kufa sawa ndala paka sawa diba inedo kuncho. Tujama iso no kubanga munange tuwayamu mpola mpola wayongero kumana. Echalwe chiri kujama iso no kubanga temunange chitambula.
awuliriza omoyo gwa Busoga ate munange kuncho okona kulwa ina kudo mwezi diri 16 omwezi gwa 8 mwaka 2025 gwe tujja maso nokubanga atambuliramu eranga munange amazi okubanga bucha una kulomukaga una kulwakola. Of course eri abali muiganda ya weekend public servants abakozi wa government bo bali muiganda ya weekend wabula ife abayiri bitu lijja maiso nokubanga tuyiri bampola mpola amazi okubanga mutoka kumirimo bala mwisa kuna account mwasuzee mutia mwe bali okubanga mujja maiso munange okubanga mukola mpola ate munange eri of course abasuze kunimbe denda ulo mwasuzee mutia mwebale kubanga ati munange mubesawo munai mwe yajire maiso nokubanga afirwa jyo sinzira ati latuongera okusasira atuongera okusabira myoji abagenzi munange katonda abanirize ne mikono ebiri abalamuze kisa waliwa bawulirizanga musinza madua iragenda ulo mwasuzeye mutya mwebale kubanga ati munange mujja maiso nokubanga muulizo moyo gwa Busoga ate neno yetu litu jemaiso nokubanga tubasabira katonda jemaiso nokubanga basiba katonda jemaiso nokubanga asobola okuba isusa embera jemaiso nokubanga mutambulira runa kulwa lero na kulwa mukaga nja kujja maiso nokubanga ngaba kwa kasente ka radio bingo oniga star 28 na star mukaga hash otampili namba ya Airtel ba MTN utelevoida kujja maiso nokubanga otangaze mikisejo okufuna kasente star 8 na star mukaga hash pini namba ya Airtel ba MTN weda kubanga ofuna kwa kasente obula mubula mwaye bula muti bulunji nsonga ati ekisuda kijja maiso nokubanga kikubati kikubanze eno season je tuli mu nzibu zibu kisuda kijja maiso nokubanga kikuba kuba mu echalo nabategeza anti enska statean kakuchuka erebula yata batani ko kubanga bachuka mpola mpola batani ko kubanga tulumbisa emyeze jobu inogovu eja winter kubabula yeritambula towards winter ekisuda suda kijamaiso nokubanga kikuba ensi so twida kigumira mpola mpola wano wa ife mu Africa kasata andikatambula kujja mu season eya makungula ekisuda kitandika okubanga kikuba kuba mu mpola mpola wabula season je tulimu ere buzungu batani so tambula tunatukira mwezi gwa October au November tumazo kuingira winter ekisuda kitandika okubanga kisumbuwa mwezi so kijamaiso nokubanga kikuba mu mpola tuida kumire chika tuida kumire chikaka alvera mpola mpola tubenga tusobola okumala kunobulamu obwensi eno kale munange binji kamale bisobola okutambula mu wiki bye tulina okubanga tuongera okumana amawera gajire maiso nokubanga tambula mu wiki ge tulije okubanga tambulira ku wabula nko bye ntindina emilioni dida kuba ibiri oniga star 28 nda star mukaga hash oida kutampili namba ya Airtel ba MTN munte kateka ya Busoga One Radio Bingo oida kubanga otangaza emixage of na kasente oniga star 28 nda star mukaga hash otampili namba ya Airtel ba MTN nda kubanga nja maiso nokuwa kwa kasente star 28 nda star mukaga hash pili namba ya Airtel oba MTN tuje maiso nokubanga otangaza emixage of na akasente otava ku Busoga One ndikwetola mukatono ndikwira tubenga tutandikira munanga
Ivan kubuve screen tebona bana yachese mu kino kinzi sinye kan chimene wachire mfero mulundi mulala
nansi kombi buzibuki
munaba mfere isimu
ebyo byemba kobanga mwe wala abafere ngamasi mu gatola mu Dalton Phone Center mu kibuga idinda
eranga main branch yaiwe iri kuni za road west corner kuchizimbe chimyofu ngoja ku Centenary Bank baba na maduka abiri okulingiza Total Petrol Station awali stage yembi kongereri soka ngamasi maga Infinix ni Tekino Ateri okubiri, liyamasimaga Samsung ni iPhone. Ate wale, kuchizimbecha Dr. Imbisibwe, wana balina weiduka. Ate iduke December yo, liri ku Main Street. Okuli ingiriza World Crane Bank. Gerama duka gunagona ga Dalton. Ubuna utia drops, ingande ubira kuli yao. Toja kuiduka liona liona, awasira tia drop. Jogla ni Dalton, kusio msam 013. Mkaga na itano. Ata na muenda, 0 msampo.
Times presents Miss Uganda Presentation Night Live on Nakula Chika. 26 finalists on display. Mega performances from VP Band, Unknown, and Tracy Melon, and the Red Carpet Moment. Don't miss a night filled with glamour and entertainment as Makula Chika brings you the Presentation Night Live this Friday at 6 p.m. from Sheraton Hotel. Miss Uganda, True Ugandan Beauty, sponsored by V&A Sherry, Vaseline, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, Mbale Sino Industrial Park, and the lead sponsor, TNL Furniture Manufacturing.
Omoto kukuluma, musuda magulo. Obo uliro muliro mubili gongolamba ilo wile. Obo ukulumu eningo. Nuhu ulezi wa chokomel. Bongera amani mbasirikale bombiri guo. Baruani sendo ele dikuluma, nedo. Edi enzo kukosovula muguo. Chokomel, yakakasibwa National Drug Authority. Iwamu etaga, mwagane mudifamasi, ni maduka gatundo ulezi. Mui wanga liona liona. Ate iwalu mwamaino. Uli isaru hilo lala. Butaye chinogo gweweche changagasa na lala. Amaina gaguba, oba gagari mwevituli. Ivivuna eviruma. Anga wose ni abibuwa mulisai sahi. Uba, nguu na kanwa. Sine sana na habu mouthwash. Toja kwa indusa. We wala abafere. Bata kuguza kapa mkutia. Nguu jeta kamyo. Kaka sanga. Ogula nana mwene. Tiba kuguza chifana na nana. Ogulezi choko melo habu medicine. Ni nana habu mouthwash. Buona buona buaka kasima National Drug Authority. Elango buaka na madifamasi. Ni maduka gatundo ogulezi. We wanga
kale tuize ku moyo gwa busoga munanga mpulirize dakika diliana na 5 mbula ya dakika 15 kuingira esawa dida kuba ibiri edo kuncho tulitambula niyo pake esawa inedo kuncho munange abakulembeze muloko government mu government edebiketezo katandikira onenda mpulirize ate mpulirize bulungi omukulembeze oweiwanga Uganda Geno Yoweri Museveni Kaguta Eranga ni sentebe wechibi necha NRA. Ajile maiso na ukuba angate gezanti oluta balo. Muna angeba luonge ireyo. Paka mu government edebi ketezo. Isentebe wechibi necha NRA. Jeno Yoweri Museveni Kaguta oluta la luonge ireyo paka mu government edebi ketezo. Kunsonga ya corruption. Ensonge ya tandikanga ya bilioni ataona isa tunabategezano mprogramu yeyobu nkenke nti Auditor Geno yafulumia alipote ilaga abako zaabempe wo abantu abazira mpapula ngabali mofisi bati ya imeyo abafuwa ngabafunomu sala abebu zaabu za kumirimo ngabajamaiso nukuba ngabafunomu sala kizuli buanti chinekizi buchamani ino ogaite kunichebe ta nepotism abenga ndabako nabe mikuano mwide tusobolo kwe ya gaira mchintu chino ategeza anti nebimu kubizibu ebijire maiso nokuba nga bikosa eiwanga Uganda muluta oluo kulwanisa enguzi idukira ntidaso kakuba bilioni ataano na isatu ampuliza kumoyo gwa busoga ebilioni ataano na isatu nedaso ka chatandikira mu kitongole kya Civil Aviation Authority kitongole kya ekitwale ebyentambula ebyomu ibanga chavo kya Jaminso ya Works and Transport chaja kuite ndekeleri ya mobs. Ilabi aji okumaliza nga Professor Waswa Balunywa. Muna ange naba kungu kumobzi. Chibatu wali remonti ono. Yaji anga maiso nukuba anga atondao. Webete mirimo boba funamu kabola. Mchifecho kuwa abantu wabatu ukaine. Akantu likuwe taga kwa bako ziku mobs. Tia akantu koze tutio kudula dula mu aine sente kwetu uomlimo. Chaja mwite ndekero erimanibu angeri ya Chambogo University. Uona, abenga andabako nabe miku anukoteku na ina akabola. Nabe vigendo ya biaibwe vindi, nabajia maiso nukuba angabafuna emirimo. Chaja mchitongo lechimanibu angeri cha Uganda Police. Erami bagi mamu Uganda Police. Abandi bagi kizaba ategezanti chitu futubaire kuperol. Wabula angatua umulaira. Tua filisa government. Waliwa undi ya ikirizanti ya chitu fumaze miya ketanu. Nganja maiso nofuna akasente chokanga polisi na jivuamu. Uganda polisi, waba wabaja maiso nokubanga bayolebwa. Batu walibwa mukoti, era mukasera kanoba liruzira, jibaba sibira. Buti, government edebiketezo, abakwira obukiiko obugaba emirimu wabairewo okulwanagana kyamani bwatuuka mu district kyasooka okola n'okutondawo akakiiko akanaamukolera buli kyamani atondawo akakiiko service commission akagaba emirimu obukiiko biri obaako okusika omuguwa obwawula bakyamani ba kansala akakiiko ak'emirimu kwotaye kunaako ebyeitaka buli muntu alwana aleeta wuwe bwe basinga kuliira olw'ensonga obwa kansala basurvivingira ku allowance okutoola ku ng'ogiire ku executive bafunaku akasente aba ku executive bafunaku akasente so otaaluteera kuba mu nteekateeka y'akakiiko ka byeitaka awo owulira amaloboozi nga gakanguike n'akakiiko akagaba emirimu ekibatabulanga bana nesinga kutabula bakulu ku bukiiko bwobiri ak'ebyeitaka n'akakiiko akagaba emirimu kasowera kuyomba ng'omana nti engabana etabwira abakulu buti pulezidenti yakizuyire yategeeziza nti no kitakoma bukome bano betwagemye in fact bali balinoonereza ku bakulu so far abantu 33 n'abali implicated munange awuliza omwoyo gwa Busoga mu nsonga eno era nga ba senior government officers oba officials ba officials 30 abakulu bamaze era okubanga bajja maiso n'okubanga ba noonerezebwaku nga babedde mu bitongole bya gavumenti aye ng'empapula bazira bali unqualified tibatuukana kuba ku mirimu ng'oyagaana omukulu mubedde mu ofiisi ngaye bw'obuuza empapula ayira mukutakula mutwe munange era sofa kyagiire maiso kyazuulibwa nti mukunoonereza okulijja maiso n'okubanga kukolebwa mu nteekateeka ey'okulwanisa omuze guno oguliire eiwanga Uganda kyagiire maiso kyazuulibwa nti sofa baakazuula abantu abaswika mu 7 bano ng'enge gye bayida mu kumirimu ebuzaabuza ab'enganda abako n'ab'emikwano bw'abamuwala nasooka bw'aba natunda itaka n'afuna omulimo bamaze okuzuula abantu abaswika mu 7 wano we basinze bategeeza nti no twetaaga tujye ku muloko gavumenti era nga muloko gavumenti balijja kunoonereza ku district 10-34 era bwoba oli mu ofiisi nga omulimo wagufuna mu mbeera ya kitembeete wandibaire osobola webinge supiidi olw'ensonga bajja kugema bakusuule mu ikomera empapula bwe dibadizirawo mukwano gwange nkukobera nti webinge supiidi olw'ensonga omukulu tulijja mukalu ali kwenda kwetereeza ye naali kwetereeza ayinza okweterekezaaku omukulu ali mu ofiisi ng'empapula wazira nga wafunira omulimu ku admission ya university nkuwaga bwereere wandibaire mu kaseera kano ng'omulimu olekulira olw'ensonga alipooti ya IGG yabakoze ti bulungi nali wano nayogeraku abasite bancyawa aba technical wing ya cities mu Uganda yancyawa tiko asite yaidinda yonka bancyawa aye ate nali ndikwogera kituufu aye kikino kituuse mu local government district dino odibona bwe dali nga omuntu okulira department olina kuba ni masters oba postgraduate mu district then district waliwo edali nga district nga jinja ate ng'erina municipal council twalina jinja twalina mbale twalina masaka edali ningi edamalada atondebwa mu city buti abaakolanga mu city amazima ga katonda tibayinga na mpapula atuukana na ba district imamu olwaime lutuuse mukasoma abasinga bungi abakulu abo abaali municipal council bakabuluuku ezeyafiirwa mulimu instead kye baakola City Z singa dona dona. Baji afu na admission ku university iziba isigalize mirimu akantu gabane mirimu inga bazira mpapula. Echo choncho ogera no buvumu nga bazira mpapula baji ba ati omukisa gwidie municipal council fuse city. Emirimu baji funda ku admission ya university. Ngai waliwo abaana abasoma abasobola funa emirimu ejo oba abali mu district okubanga bajja mu city. Aba site baka antitwikiza ba district kuideno. Chino chaife. Choka, amini aba municipal council baka antitwikiza ba district kuideno. Choka nga aba municipal council, empapula daibwe, tika antibali basoma. Dali da wansi, ba diploma, ba degree. Alikuenda jia kuila department, ino kuba ni masters, oba postgraduate. Nga bazira mpapula, baka antiemiri moja ife. Uona wona cities, nge mpapula bazira. Kutia baalumu kukujo kutandiko funa admission, abandi bakasoma abandi bageza ku osome obwongo bwa kulaba baligwa papers bali kuira mbalifu na litexi bali mu office bati yimem ngaba ine papula bali nombo kugu bazira milimo batandikira mu cities bana abali aba diploma milimo bajifuna bati abasinga bungi tibali na papula tunatandikira ku buchiko service commission da cities bano baida bati mu office abatali na papula abandi abayinga ni diploma batani kofuna emirimu eja degree eja masters bajifuna batya cities do nduna mu Uganda abantu abo tibali na mpapula edituka nakuba mu office abali ne mpapula edisobola okwera ku level ya municipal council tibali na mpapula esobola okwera ku level ya city ayezeva mu office wano president byayogere kuyategeza anti ebyo ebyakawo sitekiraka Service Commission, LC5, okugema abe nganda abako na abe mikwano. Tia kalimo kaliwo, nwekeza kalimo ndile yonsome. Ngai waliwo, aine mpapula, hali kuteyenga kusituiti. Ota ulumazo okutu ukamu districts, muloko government. In fact, munte kateka akanti, loko government, okujitondao, bajitondao kubanga, ewa buweleza, omuntu wa wansi. Chijiro tukanga loko government, ate munange, nerisi nga kuba mbozibu. In fact report. Jena yogera kuba ize mbafu lumia report. Eyo kubiri. Kujebe ita local government. Tinesinga atunda mirimo. Report. Eya fulu ime ku local government. Ate yombi ino. Nesinga kutunda mirimo. Obuzibu obuli mu local government. Na wasinga kuba buzibu. Buti omukulu alikuwe buza nti loko government jenato ondao. Umwako gulu kumiolwenda echenda neitanu. Mukapu bibiri anana isatu. Efuketi empuku eyo bufede. Efuketi empuku eyo kutunde mirimo. Yenga ndogele kuledi yokunona akanti yabo. Batunde mirimo. Mtu wabelo C5 yetu ondela we mirimo. Bale itaba kazi baibwe, bale itaba girlfriend baibwe, bale itaba kulu baibwe, bale itaba ingana daibwe, abasigaili wabasabe sente. Abasigaili wabasabe sente. Ubatuka mdistricti, baiba matakane bisigailewo. Engule, eyo kuibe itaka yali wagati wa Jinja City, ni wakiso. Katonda ya tuyambye Jinja City, ekisa andachino, echive che itaka mu Uganda district daidi singa kuibwa mu itaka. Yali district ya wakisa ni Jinja. Mwabukule mbeze obwa asoka. Idinda ekiba itaka katonda atu ya ambye chikende ireku. Eraba ali ya baibi ya be itakaba singa bunjiba ya vuwala wano. Bainama baanda tibavwa makomera. Ngaba surviving ila kukuiba mataka. Baiba walu kuboyo ba mumalawo. Baiba ibizi mbebi ya muindi muzungu ba abimalawo. Batu ndebintu bya government yo imalawo wakiso ni Jinja City. Enguzi. President akoyenti banoneze ku corruption enguzi paka mu local government. Banoneze ku kitunda mirimo nengeje bafuna mu mirimo mu local government. LC5 bewawe mirimo wabawotia. Muzeyi wange LC5 ali kumpuliza okuva ku mbitu ndwe byenda ulo. Mo cities. We kuna ku mirimo wagusigaza ngozi lempapula. Empapula wamaliza wagufuna otia sitekiraka. Botwala yajofuna omulimo nga ine mpapula oba yasigaza kifochi yagufuna otya empapula de disomachi omulimo yagufuna atya kuperolo yali kungaina empapula chi awe tuli kuida ona ulirembaga olimo ofisi otya ime muwaina diploma ngomulimo gwa degree waira yokusoma wali wagufuna wafuna otya kwa bakanti bobofu ni chifo kino okuba principal principal oyina okuba ni post graduate oba masters iwo principal wafuna omulimo ngoli otyo ina degree principal taina kuba na degree ndala munange okwira department oyina okuba ni masters iwo kulira okulira department waina masters wagufuna ngo ina chi era bagu kuwanga basinzira ku kimunange awe tuli kujja bana baife basomye bazira mirimo nageza kuono niyo mulimo mu district emyaka ejeja bita eidindawo nali kumuliweka nolono niye mirimo ja government na ajivamu na account kambe mukwasama china yagana eidindawo nga bakali kwa